Yunga tufudeo bo abatuza bawangali ya mdistrikti yewe kwa basa bidua kulima emele ibamala hatene jiba inzo kutunda kwa basoburo kwe gula kwa wavu nga kwa utadene njala mamaka agabwe meno yoke dua hamiyuko mbaka government atula mwanispali yenjiru mdistrikti yewe kwa ninsi maga kibayo babada yugila kuna msatu wafe na atikeza nti abantu bateke dua kuteke samu nkola nti kateka yomkule mbeza jagenda basomesa eyafo eka modo ngeni solo kubaya mbako okukola ebintu ebyenja ulo
ndi bakubirisa okulima emmere eyokulyako n'okutundako banabuyukwe nkimanyi nti muli balimi ate abatali baluvubi balimi naye enkuba bwebanga Katonda agituwadde tukozese omukisa ogw'okulima emmere eyokulyako n'okutundako kubanga obwo bwe bubaka bw'omukulembeze w'eggwanga Gemma Yoweri Kaguta Museveni ng'ali ku nsonga eri ey'okujja abantu mu bwavu tufune ekyokulyako n'ekyokutundako naddala abasobola okufuna meseji ye ya FAO ekamodo ey'okulima ate oboolyawo abali mu ttaka eddene tukozese kye tuyita commercial agri
era ono wasinzidde n'asaba abavubi abali mu disitulikiti y'e Buikwe okwetekateeka obulungi era bagondera amateeka baleme kwenyigira mu nvuba nkyamu.
Naye nange kye mbakubiriza abantu baffe ababeera ku myalo ne ku nnyanja okulaba nga tugoberera amateeka ate n'obukulembeze ffe ffennyininyini twagale ensi yaffe twagale emirimu gyaffe kubanga mwabo mulimu abatwerimbikamu nga oboolyawo bayinza okuvumaganya emirimu gyaffe kubanga ate okuvuba gwe gumu ku mulimu omunene nnyo mu Buikwe engeri abantu gye bettanira nnyo okuvuba ate mwe bafuna ekyokulya n'ekyokukyusa embeera.